Baby mute wa stress na kalamu. Naiandika ni natokia tu vitamu. Baby mi ufika Superman wa naiva. Nikiwa na wena shikwa na makripto na iye. Mapenzi ya ki Samson na Delilah. Madeni mwisho mwezi zinapiga mfuko minus. Shopping yake ujaza trolley mbili na Ivers. Yangu ni kukono moja kwa kibanda ya maina. Yana kubali nilikabla taxi fire up. Mina ngoja mati ya bure juu na juwa driver.
Nina maintain.
But it's alright.
Nasika aire kate.
Man it's alright.
Nina maintain.
But it's alright.
Nasika aire kate.
It's alright.
Nina maintain.
But it's alright.
Nasika aire kate.
It's alright.
Nina maintain.
But it's alright.
Nasika aire kate.
It's alright.
Girls, I do adore. Kwake ana shower na kibathtub. Kwangu na ugana ndo. Asubuhi nikirauka napiga kipassport. Fine girl anade kupita spana salon. Nikisema gazo anasema my gosh, my lord. Kwani mapenzi ni by force.
Nina maintain.
But it's alright.
Aire, aire kate.
Man it's alright.
Nina maintain.
But it's alright.
Aire, aire kate.
It's alright.
Nina maintain.
But it's alright.
Aire, aire kate.
Hata kiss na hug sipati kama tonya. Serikali imebadilisha program. Sikwizi magoldiga wanakopa. Mifuko zimesquizi wa viproper. Tall and handsome amebita kisota digia hota.
Maintain.
But it's alright.
Nasika aire aire kate.
Man it's alright.
Maintain.
But it's alright.
Nasika aire aire kate.
It's alright.
Maintain.
But it's alright.
Nasika aire aire kate.
It's alright.
Maintain.
But it's alright. It's alright.